Sithandwa sami, bengicela ungizwe kahle. Sithandwa sami, ungalaleli abangani. Sithandwa sami, yazi ngiyathanda and ngithanda wena kuphela. Cela ungibize inkosi ngoba mina ngingakufela. Sithandwa sami, sithandwa sami, nawe lapho ntombazane, musune ndoda, khuluma nawe lapho siso muhlo sukanile. Iphathe kahle indoda, uyazi baningi abayigadile. Njengesele personal hambe mole bayigadile. Bebuka ngehle lodwa bagade musulahlile. Sithandwa sami, isinepho ngishaya ikhanda. Microwave uyangifudumeza mangibanda. Asesikhodi ngizokuphathisa okweqanda. Baby, baby mina ngiyakuthanda. Hey, abantwana wangisembisa uzongizalela. I promise you angisoze ngajithela. Isono samadoda makwenzeka uzongixolela. Ungaphethi ifoni yami bebe uzokhuleka. Rabbi correctis nje kuyazenzakalela. Imveli natural uNkulunkulu owasidalela. Noma ungaya kephi mina bebe ngiyokulandela. For myself doing things that I shouldn't. So the songs I play Berlin, Django Moses. Taking pictures with the beautiful ladies. Sometimes I penetrate. Gold cell and I wake up in the morning. Wake up the things and the smell of the roses. And you just like a mare in the kitchen. You can confuse, yeah, I still love you. Man can confuse when the sun goes down. Don't let it burn. It's like when the player practices. You are so much important. Do you remember 2010? Moses Mabhida, FIFA World Cup. Yeah. What I'm trying to say is, ngafuna ukuthola izinto ezifihlakele. Don't let it burn. Keep it at it is an almajira. Please never careful for whatever you do. The show, but so you keep it as a secret, like an auto tune. You want to my beam by a ball, don't.